iyo abaaro daran ay ku jirtay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee shacabkii ku bogtaalay deegaanada hooska ee magaalada Baydhabo oo iyo hadeeraha magaalooyinka weyn sida magaalada Baydhabo qaar ku tirsan bulshada dertii mid ka mid ah kaamka magaalada Baydhabo oo la kamagaa kaamka kulan yar oo sokiyaal dowladka magaalada Baydhabo wayna baaqan daran hay'adaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed bulshada Soomaaliyeed intii gurmad degdeg ah oo la daran kaamkaasi
muslimiinta meel barugaan aad leh gargaar oo aad leh gargaar oo baahan ee gargaaranka baanta dhabaateysan walgas aad heeraabto inuu galaansiina jar idoo ya dhayaala meelanka baahay haafado galee tii barisa wal ya meel ka baha haabe ku oo barise masanjeere yaa ku sadaan haanasa ka sii nooliin anoo nafar de milan tan roora u lahayn meel kaska roore ka roore la waleen goobadeena male gudoomi aad taleere walan ahmad la ilaahay wal eh
yaa wada argoohayn meel biyo shurmaan li surugni aan walsiin kooy baahan arreed lan aqtaano kooyaa male baahid alxamdulillaah meelni haysta hadii oo ku mandar kooyu rooban dile baa maqabno gogol maqabno wal una haysna male tuug sadaana aan may fadaane raadi warsan dawladda Koonfur Galbeed anti garab taagan may fadaane codsadaane ini gaar ahaaneed
un dhibaatadaas aan hayta surfiid maqabno gogol maqabno rafaad sinyeer maqabno rafaad kas idandarada sar roogna may fadaane gargaar ilaahay leenane gargaaro kaamkase intii artay hadii ka damba unanine noolayo ilaahay noolada leenane gargaaro fadaan allaan baahanno noolalnana siyo fadaan biik dhargan laakin noolal doorinahay awlaad yar hata boraadkan ka hirinta hadii waa kan amanti bari koob shaay inaad walanka gadan waasagna ni hariirid
xaaladda bogtaaliyalkii hata maraayti meelanka dambeyti iyo aan hatiin haano waasin wali aamanyo wal dhaman wayna ka dhibaataysiin kaamka magaalada Baydhabo.